Gatale Music. J drama on the beat.
Moyo usharidhia huwazi ulipogonga hodi ndani kuingia. Oh. Umeteka hisia ya nini kulipa kodi bure bure na kupatia. Asa baby tuanze safari mimi na wewe mwenzako nishazima gari sichele.
Gatale Music.